into this song.
Please.
I was unable to write a letter. That is why I wrote this song.
Stand by some way now, wait, when please, when you Mangi tringa pela makame ngon veni yami. Standa samu we na we 20s veni yami. Mangi tringa pela makame ngon veni yami. Veni smile masen kabanga ngao. Getting ma ish. Yazi njabulo yao. Baby girl ubu wase kuti kthanda kanjani. Athing tati peni nepe pangpalele ngwati. Ish. Hello my babe, kunjani. Celu tatim suzwana uti kufunda le ngwati. Ngpalo kusenhlizweni ngidinwe kufela ngaphakathi. Here's my blood, faka indlebe kuzimizwa yami. Ngikuthandile ngisacala ukukubona. Kusebusuku letha umkhanyo ngathi ngelosi yami. Shooting star mangikubona ngisho ifiso zami. When you gone ngibe nethemba kuthi kuzofezeka. Noma izinto engabe ibhedu wena phela ithemba lami. Bambo lwami, baby wami, mascot. Sithandwa sami, love you wami, sweet lami. Thatha la magama wazi ukuthi you my one and only. Standa samu we na we 20s yami. Mangi kringa pela makame ngon 20 yami. Standa samu we na we 20s yami. Mangi kringa pela makame ngon 20 yami. But your love is blind, please ngicela uvula amehlo. Yebo ngiyakuthanda kodwa uyena ungcwele ngcwele. Vele ufunda ukuba nami imona nginguringe nami. Ngaze ngizwe ngabangane sebangitshela iy'ndaba zami. Lesi sicalo ngicela isiphetho kubo kufa. Moya masanamathela inyama sibambisane. Sikwazi ukubhekana nenkinga nothi ukujolelana. Inhliziyo mayithi chita ngicela udliwo nembezane. Let's you know what you're doing then go forever. Don't look back, I'll be head, kodwa ngizoba strong. Yazi inhloso yami ukubona na wena ujabulile, that's all, yeah. Athi ngiphume da, mntwana umuntu ngiyakuthanda. Naye imizwa yami ngikubhalele lalela. Every time I look at you, oh, ngelo somhlaba. Ngisakuthanda mntwana umuntu kuyoze kudilika intaba, eh. Standa samu, wena we 20s
yami.
Mangi cringa phela makame ngon 20 yami. Standa samu, wena we 20s yami. Mangi cringa phela makame ngon 20
yami.
Hey, sticks, make it alone.